mafuna zanga zizi yenda kumazizi ma. Kumafuna ndigolole olo inendi dalima. Udola kunchani divulilo inedandi uze. Umuvu wenga ose iwe umafuna agukuze. Fuga jenu mango funa inende no mandilonda. Ujenje ze tsiguli na devo iwe zaziona. Oye wanga sama sinza ea emisa sama kona. Kama ndize mbele la ambuye ya maona.
Hey, tandi kapusha wa mandi kwesha. Tami wa mandi pasi pressure. Suma funa zanga zizi yenda. Ziwa sanje ndi matenda. Ziwa wande nza kuponda ponda. 24-7 all day on Monday Londa. But that's how life go. I just wanna achieve my goals. Wanna be on top of my game. Lima lima, lima funa chuma. Wanna be on top of my game. Lima push up, ziwa sindi puma.
Why?